Studio Tamani, toutes les voix du Mali. Studio Tamani.
Dans le studio Tamani, qu'est-ce que Kabarouji amène et fulfulde.
Alkamisare chapante tileuro avril itani 2015 sapo jeddiyamde jabirima silima chapante nay e joomed en tawa e der maison de la presse pamoko jottino no do kabaruji di yumar way galo no humujire won to boggi jamde to on competitive wi de kenyan hono habo ngongo finti hakkunde dum wonono gube arme mali de kanyo gube murtude ngode le saha leedi meden di to lere to le lamu tumbuto o kanko do wonono lami do waldi nations unies de o wadi noddango fewde gede de fo wi hono yite wondunge huppude to ngen gettino ngen nyifa ko honde tobe wobbe quality wi de le hen ko dum watta fe sono kaldal e kawral alanzeri ngal sagga bete hande be quality wide to gawoto mobile gotel yimbe luuman kobe ngel ngabbi ton bombore o wakkati fu yimbe tato keddi le hen noga yondu barmi le hen fa ande keddoto gawoto be mbi dum non talatar de cumu goddo kasen wadi ton hono buguji bellabe ko futi noga keddi kile hen wala fu neddo ka keddi do le hen anda ko fuddu ko o do cumu be quality wide tagal ko amiri dogo o wara ko wakkati jono iblisa ngabbi dum won hakkune jali ni gondi ton di homo fuddan wondi hay fuddo goddo widan wondi e gube jihadin kobe sekirabdi won non kabaru di mo dimi jogini on do hande di bismillah modon e hedade o kabaru wakati jono o yottimin be quality wide dum won hono ko habo go wadi kenyen dum wonon to lere to ko be bi arme mali o sa jeewi yimbe len jano yom keddikili hen jeegom barmi li hen jeegom du yimbe le bombe sumbube jaadi le muye dum wonon kambe rebe ngabe murtube yimbe le dum won sappo barmi le mabbe sappo en jeegom sappo keddi e mabbe sappo en jeegom barmi mobilay mabbe dido didi du boni holitawer mobil mabbe gotel kibbinangel dum won hono chondi du bantaba le o communiquer yo ministre dum wonon communiquer hono kibaru soldats sibili leedi meden di do kabaru yido fudata do mi halni o wiide kenyen dum habo gongo fuditi kenyen to lere to le lamu tumbuto hakkunde arme mali o kanye gube mutude gonde le sa hal leedi meden di tiagal ko kambe yimbe le bombe sumbube be jano to gundam to so barno to yimbe le dido kanye cukalel pamarel kanko do non lami do walde oni de o wadi noddango fewde gede de fo wi wakkati jono hono yite wondunge hubbude to ngenge ngifa o wiidu yidum hulbini sanne dum won hono ko gube de tali rewde dum won hono kongi mu en wiide tan fa kabarde lenne le sa hal leedi meden di idum hulbini ni do hono jam e deedere worili nokko ono Ousmane Dikko
ministère soldataabe mali andine e do tajoral yo emela asuya kanyi e torrobe be tiagal ko be bari btk horeje soldatsi en to gundam to jokko mum kanyi cukalel dewel be garani kikide soldatsi mali dakube lere faybe moggaaki ko heba e jodi de ton e telephone yo gube burdaabe murtude de wardube e mobilaji narube du heedi kerol murtani puddi basi o gote e gotanaado ton holliti monofu e lay suudu uddi murtube e larme mali pelondiri wattu kikide ne aji wala fu kawdo sema holti kikide talataare dabere wande fu wala na dum se wana fa hewto ko woni ngedum kanyi rende civil 1 tiagal ko menaka yalte juudum ko sema hayfi larme mali kanyi habantobe tonbe gouvernement mali du fenni dum wiide ko wadi ko juhike dum anasullani basi gaddo le ngaldure deedu
kanko dum wonono jeda o kabaruji to RFI mom njeddirta Serge Daniel o holiti dum watta fi hono so kaldale kawral gal dum woni gal bilo o holiti wiide fa hande dum wada barme dum wonon jam e deedere le nokko o holiti wiide du an wawi tawde yite ngel ngel daro dum wonon le balli didi ngaroje de kede Ousmane Dikko
dum bonnata kaldal argengal yo dum barmere pemberkini e le dabare de ka e hakilam deruntino o ana wondi fa kaldal fuddita ko yaawi kana selugol bas hebe joni o reruntino be e anniaji lobbi fu fa warde hejabe leede ana gondi e dardude gede didi de fu basi sela bido mil ko basi nyifa le balde didi de dole mono fu donata ko yidi se murto be nangino lere be e danno nangude nampala na jabali e nukuji godde dum wadali den be keba hakkilo kolitobe be bawali yaade yeso hono Moussa Aga Ashratuman ko wi ko kana ko wodi ko hebane jogala dum ka yo halaji non wombe sema be be fu be galda dane jogabe be du bi dum hadata jokki gol kadanga
poursuite des discussions
wono kanko colonel mo noddirta Assalat ag Habi o holita wede kanko wonno do honon horejo gube e menela gonnodo to menaka tode wakkati jono holiti wido yalti e majjo onatte do honon gube plateforme tuugide laamu ode ko mi noddimo do studio taman do ko do holiti wido yudun gonga jaddi sekiraba do bawi neltir mi jojju modo e hallo amen bembala ne gal mi noddirta face Facebook go
tamani
be koliti wide to gawoto ciagal ko dum non sofer o warano ton ko jabbino ko kujjadin ko be bari dum ko wiyama bete hande mo be lumo ko be yabbi to bombore mo be ngel ngel uri gawo e ngel gandi nokku mo noddirta doro wakati jonodo be koliti wide hono yimbele taton kany e keddile hen wobbe be du ko heewi ben naba mo dum non hopital to gawoto kanko docteur dum non Boubacar Sitché o haldito intala ak Bilal Kede Ousmane Diko
joni odo kadda me modon do yo yimbe noge e jetto barmo be ngoni gadda be kanyum e tato maybe yimbe chapande tato e go kasara hewti jeego e le noge e jetto barmo be beddu anan nawni fa sanne e be gondi e oped e jeego barmo beddu goto oka wonko nyake mudum nanama oped heddibe anan gondi e haybede fakilaji mu e jotto pade mabbe oped barmo be seeda heddibe beddu anan gondi e sawrede sabe sa jeewi bomboran felunde keeda mu kebi hewbe
ñende talatar ne du wiyama dum wonono yite hubbito gawoto be koliti wiide buguji bellabe kany en keddile hen ko futu buguji nogay keddile hen dabaji mabbe du won batul le hen ka fi e goto heddaki le hen anda ko furu du ko wiya ko wadi o do kasara wakati jonobe kayfi wiide tan lamo o wallay be fi hono ko bonandayi di ngadi fewde mabbe ko kanko noddirte du woni itte Keina Ibrahim o yo goto mo dido bonandaji ngadi fewde mudu kede Ousmane Diko
en jaltu fam julande nammi debbo goto ananyono yite yise dem badimi ton fami nyifange goddo du wari walde kan kame mbawali nge nangi nokkuje defu nge sumi bangen nan e nyama fu an ya fa e buguji nogay kaki kewdi di nga bonni yeso tiagal fu buguji mudum cumi
tiagal ko yitenge hubbi ton ko wolita wer dum wonono suudu to kuma na circle o wonto du dum hubbi kenyen anda ko fu ko wadi o do kasara wolita weddu kaki kewdi keddi kili hen tiagal ko amiri dogo wara ko wolita wed wakati joni hono jalli ni gondi ton di iblisa ngabbi hakkunu majji homo furdon hayfo goddo widan wondi e jihadin kobbe kanko dum wonono kuma ndawto dogo to o wadi noddango wiide wakati joni dabare jan kani fiyede li hen yewe yalla hono dum watte iblisa goddo hakkunu mabbe o yalla ino mo fotto kanko hamidu gito yo kuma ndawto to dogoto kede ko Ousmane Diko faccintinen do hen
yimbe jeyabe dogo torri sabe natube jeyadin kobe be fu yo ata li lamu choki le commune tonka cercle gunam jeya se doge badangal be ngoni ka fu tajeral hebe kawral yimbe tidi miden goldi e jewtade debre hende bamete fa kawral warta hakunde hoddibe ko buri duubi chapantatina chapandenay hewbe mabbe kodiga doga ga ila hitane 1978 anaya duubi chapantati e jeddi nafakaaji mabbe du fu yo gotum
tiagal hono kasaro dum wonono ngaddoto libi to hakkunde libi kanye Itali ana ya taw hono malinkobe jiyabe le hembe do beedo yaade hulita wedono malinkobe keddibe le hembe do ya fa etem der e chapande jeno yom en jeego malinkobe ko buri hewde mabbe furdu le lamu kay o iwata sekirabe je yel hodu ni le rezo ngadi dibe koliti wido to mottito hande majere mawnde waddi ton ko foti yimbel ujinaji do jaltili hen faabe koliti wido be tawda e lamu o honno kaldale kawrangal wonde waddire to alanziri to ngadde de do majere do wonno koren be bidu majere de fuddi do nokku mom noddata gangal fa yotti yon suudu gouverneur to tiagal mudde ngardan fa to kuccalatoobe koliti wiide hono dum woni anka goriyaji goddi ton di fa yotti on daade dangeje goddi ton de fa wodi e mo'intinede be koliti wiide ko woni fa na mabbe tan dum wonono kasaraay di fati ngado son dungu naati to kuccalato ngado odo golle dum non walde de wana e jeya lamu ne noddirta cooperation suisse be li ko wattali hen ko don ya fa milliardi jenay CFA tagal mudu e ngardam faado segudobe koliti wiide bete hande on yimbele meri gombe tombe be jide yimbele gombe tombe faado koliti on golleji mabbe di ngori hitane 2015 le wiama dudum wadi wakkati jono so yimbele be pami hono meri wonti e gollirde be koliti wiide ko be kaani nangude usuruji fa yotto e lampoji ko idum hani yaade fa e milliardi tati CFA al musaddaji ko be kaani wadi tande ko do an odo milliardi idi CFA tagal mudu e ngardam faado kuli korodobe koliti wiide nyaloma dum wonon keednaado faabe kaba e jonte pale waddi dum wonono kenyan to kuli koroto ko woni faana mabbe du faabe jeyal hono be kabirta dum wonono jonte pale de le kuli koro ngabe odo golle dum wonono walde robe de dum dutta kafonde tagal mudde en gardan faado segudobe kolitiwde ko foti millioji chapantati dum wonono commune ngaji didi gondi ton di en ballira mo be noddata se bugo kanye pele ngana ko kolitiwde dubbe codi le hen ben gocc kanye burwetiji ko yata temdere e chapande joy e peluji teme didi e ratoji teme didi kanye ko buddata kine mabbe teme didi ko woni faana mabbe tambe jeyal hono watta faa ngalure segunde laaba ngabe odo golle dum wonono walde ne wana e jeyal lamu de noddata ONG Azir jagal mo den garanti minirem faado kaydo be kulitiwi do non yimbe le jeebe damaaje gombe tombe be ngadi ton jidal kenya faabe yaw yel hono damaaje kaani gollirede tawe do rewa sariyaaje tawe do dum bonata hon haa waluuji gondi tondi sekrab do kabaru di puddano do mi halni on wiide dum won hono ko baasi o wadi nokku no dirta lere o be kulitiwi do hono minitere mali ko be jeena yo keddi kile hen jeegom barmili hen jeegom do hono yimbe le bobbe sumbube jaade mu yen robert ngabe du yama hon sappo keddi mabbe sappo e jeegom kanyam barmili hen mobilaji mabbe didi bonnama mobile mabbe gotel dum won hono ngel tondi mabbe wonno le hen dungel du hebama hen tam o yo communiquer won hono suudu ministre kumino hono kibar soldat sibe le lady meden di